original boy, DJ Perez.
Iwe giza barini na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sijelewi, oh my God. Shida ni, nimekulia bizini. Shida ni, baby uko moyoni. Wewe, upenda we, nakutaka we. Kwako siniwezi, oh my love. Mpenzi we, roho yangu we. Kwako siniwezi, oh my love. Asira zangu na vituliza, ukiongea na sikiliza. Yote sababu ya upendo, baby, baby, baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo, kiukweli. Napendwa, na changanya, na haya mara. Shida ni, nimekulia. Baby, uko moyoni. Wewe
nakupenda we. Nakutaka we.
Na.
Kwako sijiwezi.
Oh my baby.
Mpenzi we.
No.
Roho yangu we.
Yeah.
Kwako sijiwezi. Oh my love.
Perez in the mix.
So many reasons why I want you for you, my love. Now you are one to retire with my love. See how the little good things you do, they make me no. Oh no. This distance is taking a hold of me for sure. Baby, come closer. Oh, I want to make me day closer. Girl, I want to make you closer. I feel like making you pull over.
No.
Pull over. I'ma want to make me day.
Pull over.
Girl, I want to make you pull over. And I feel like making you pull over. Pull over.
Sharing all these kind of things where they make man see ya.
See ya.
And may I understand, say your dad know like me dara.
See me, I won't make you know. See me, devil, you gotta guarantee you.
And if not the price, we that I feel like to see ya.
I
never traded you for nothing. This love will make me the starting. Without you, I never do nothing. I'm not gonna tell you what it's all begun.
I never traded you for nothing. This love will make me the starting. Without you, I never do nothing. I'm not gonna tell you what it's all begun. I want to make you pull over. Without you, I don't fit to nothing. I'm not gonna tell you what it's all about. I'm not gonna tell you for nothing. Who knows? This love is not giving me the sun. Who knows? Without you, I don't fit to nothing. Who knows?
Who knows?
Who knows? Who knows?
Kwetu ni furaha tele, mana mapenzi sio makasiko. Hata kama tukishindia tembele, oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mina we my love, eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije. Mwenzako najua kama unanipenda umeniweka moyoni, ila nawaza usipokuwepo nitaishije. Naogopa.
Kosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa, siku zinavyo zidi kwenda, najiona kabisa ntakufuru. Mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu, papatu, mala nilipe vikoba upatu. Bibi ukija kutamani vya watu, mimi si utaniacha. Ukiachilia mbali mashindano, wana unizidi pesa mwonekano. Si lazima nikutajie mifano, hini kama utayaweza mapambano. Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo. Kutuweza kukuchunga mbele za wenye mipunga.
How you sacrifice so much for solid. tamaa za mda mfupi zibari melitosa kawekeza mda mingi kumbe bure na jichosha jelewe tulojenga kwa juhudi umepomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa jera subiri lipone bado naliupuza jera tunatamani
International boy, DJ Perez.
No, 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 no. Ah, chinga.
Mambo, aya.
Kalunde, takatuka tweni mwandawe. Ah, mwandawe, sekunde. Mana muda ndo mesongawe. Ah, songa. Isema wane, yapo menyona mshambawe. Ah, mshambawe muda sekunde. Mungu baba ndo mepangawe. Ah, panga we. Una uruma we. Tena lini chiti na vise. Ah, vikongwe ulikuwa bize. Ah, mama be na moyo we. Nilivo kufuma we. Ilini bidi tuko pole kulize. Ndogo pa kukupiga siku mize. Ah, mama we. Kupole we pe. Wala siku nyingi ya gagusta. Kukubeza yeti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku watasa. Mana nupa yangu litoa Masikini mwe wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya nani sto
sema
La 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 la
sto sema
Ata yale antani
sto sema Sto sema
Ata siri za kitandani
Sto sema
No 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 no
Sto sema
Ata yale mabaya
Sto sema
No no no
Sto sema
Sto sema na sisemi tena Aturu la 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 No oh oh Acha tunkwite wanoto mama we Umenyacha na msoto ujue Mida ya kula na kumukaka Ile nilivo kulisha ukanilisha Na michezo chumbani mideko mama we Ile michezo kitoto ujue Bado mindo inasumbuaka Kichwa ni mwangu hatoka kikabisa hey, Siwezi kungangania kimwana Akati moyo wako nitaki tena Acha mini kinyime Ninyo nizime, wenda kesho sto kumbuka tema Mapema siku zania kimwana Kama baso kota nmeza utantema Acha nizingatie, shima nikupatie Nenda salama sto kusumbua tena Wale siku nyingi ya gagusta Kukubeza yeti mini kukunyanyasa Nilikutunza wala siku watasa Mana nupa yangu litoa Masikini mwe wangu she utakasa Sina kinyongo nawe hata sasa Mana nimefungua mpya kurasa Ila siku fichi moyo moto poa Koya ndani sto
sema
La 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 la
sto sema
Ata yale andani
sto sema Sto sema
Ata siri za kitandani
sto sema
No 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 no
sto sema
Ata yale mabaya
sto sema
No no no
sto sema
And your lies
Mola kamumba Hana mfano hee Mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafunwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yananimwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha akaturuka ndege wangu ha, si mrefu si mfupi si mweupe si mweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu hafurukuti wengine anaogopa nuksi mini wake milele aniachi ndo maana nampenda mpenda Kijana moja
nani
amenifika kwa roho makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana moja
nani
ila kumtacha
kwa jina na muifadhi.
Yes, 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 yes.
Usije kuninyakulia.
Yes, yes.
Kipenzi changu jamani.
Yes, 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 yes.
Kaja kuniharibia.
Yes, yes, yes.
Penzi likawa mashakani.
International boy, DJ Perez.
Najua, najua, roho zinawauma, hampendi kuona mwenzenu na nawiri. Najua mwenzenu, najua, mwakesha kujituma, kutokwa masangoma, yangu kuyatabiri. Nyosema nimeachika, hainifiki mikosi, Mola ndo mpati, nyongo mtazi tabika, mchomwe jua la utosi, kesheni kunjaji, mwenzenu kila kukicha, kabla kupewa misosi, masaji, masaji, unapoa kasiri, yani hata tukiposti, hata kini mtagi, eh, simtu wa magazeti, wala peji za udaku, ilo mkae mjue, hata kitaki. Kesiri nyeti, mole ni washa kunaku, wala msiki sumue, kumsaki saki. Nampenda mpenda,
nani,
kijana moja,
nani,
amenifika kwao, makopa kopa.
Kopa.
Nampenda mpenda,
nani,
kijana moja,
nani,
ila kumtajao, na ukopa ukopa, kwa jina na muifadhi.
Yes, yes.
Usije kuninyakulia.
Yes, yes.
Kipenzi changu jamani.
Yes, 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 yes.
Kaja kuniharibia.
Yes, yes.
Penzi likawa mashaka.
DJ Perez in the mix.
Tendo kunifanya nikapona. Wana wa mwenzi. Haya maradhi ya mapenzi. Anaposhika kipa akisipa oni. Sometimes I feel kanikope boni. Akitepa ngoni ule miziki oni. She turn me on. Yalla yalla. Baby me not end.
Madaraka, ooh, ooh, ooh. Oh, yeah, baby, when you're not. Copacabana.
boy, DJ Perez.
Nipo nyonyo, nipo titi.
Perez in the mix.
Ikawa ndo tena bye bye. Chunga majaribu yapo ya kwepeki. Funga tuleki hapo siwe feki. Isije kwa adhabu na dhihaki. Wapi mtaiweka sura niambie eh. Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae. Kama umekiweza iki kifimbo cheza umezidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sije nkajuta baadaye. Ona navyo nipeza nasi tunapendeza pana icho kiuno iyo mikuno wengine mwenzako sidhani icho kiuno icho kiuno iyo mikuno wengine mwenzako sidhani iyo mikuno.
Kama umefunga mota una
unanipeleka peleka puta. Na funga cha kusema moyo ulivyo usokota unanipandisha unashusha. Tambwea hivi hizo baby nikangwi na nikaliwa kwa watu kunumiza baby chondo sinete wana misiwa. Sikika juta kukupata juwa kinyate takwe dalili weza kuna nipa mashaka. Juwa kwenye mapeza kuna utasiri ona chokulinde kaboti kati. Nikwite betu nite dati yapo kidogo pokea zawati chondo sinipere tikati mama. Kinyona mtimzima na lia kwa jili ya mapenzi ya kosi shangai. Mana umeniweza mama, nyumba mkia wapweza Yani mezidisha sifa na umeni kuleza. Kinyata sijenga tutapata, sitaki kukupoteza mama. Belezo ni makengeza Mana icho kiuno, iyo miguno. Mangine kupata sizani, icho kiuno.
Iringa wone kina kunde boyo na vomaga mandinga Kajala wane ni tu tena zote ni renji. Mweze tumetuma kala kitu na bado na uliza chenji. Eti kisa cha kumbimbia ni vipombe chipsi na vikuku. Brother kijiona bondia kazi chape na mwakinyo ama kiduku. Ndo mara kipe na chobiti wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, dika, dika nikudekeze baby dika. Dika, dika nikudekeze baby girl. Dika, dika, dika dika nikudekeze baby dika. Dika, dika, dika nikudekeze.
This your favorite song. Ukinigusaka, moyo Kana kwa gaka of maka mepigwa na shoti. Urivo mutamu kama chokoleti. Nikilamba na imba
ulala.
Uwe mzuri kama dori yeti. Kila nikikuna na imba
ulala.
Namuna simba ka yuko Lindon. Kule GM tampika nyundong. Na nyumbani neka swimming pool. Sunapenda kogelea. Uwe mtoto kama tanga. Manukato kama jini jini. Coca shanga, si banduku shani piga ping.
Ula, ding ding dong, moyo wangu ding dong. Yani kwa kasi dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song. I wanna make this your favorite song.
Ula, ula, hey, baby come closer.
DJ Perez in the mix.
mkonga nimebeba, shaji koki kama tebe nimebeza, kino kata kama reza. Stop with the teasing, acha kuniongesha. Baby, pasirofi kama damu. Baby, ama blow my money like Saddam. Oseni, girl you know you better than when baby, girl nobody better than you. Only you, only you. Nobody better than you, baby, you, baby, you. Chako cha moto knaisi na chomeka. Up and down kama una pepeta. I'm running first, I'm running later. I can't wait to put it in the ball. Baby unani peleka na rich. Baby the way you want you are rich. Moyo na dunda ni kama na death. You put it on me again and again. No mama ya. Messi peace kitanya. Mtoto kwesta funja tachagana. Why you come faster, faster TJ? Mama na baba yako kanga mata you.
Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'ma run up on you. Oh na 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 na. Baby be ready when I run up on you. Oh na 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 na. I'm getting ready, I'ma run up on you. Oh na 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 na. Oh na na na.
Kisura wake niliko na gatu na pita ilikuanga sante. Na hizo chuchu za sita zikanipa mawete. Mano lipo tepe tepe weso supu makange. Makange nikawishwa te nikuite sweet haswilo. Baby, undani konye saga. Unakuja kapu kwa letaga. Sweet love. Takuvunja chaga konda lisemaga. Tucheze na kachili saga. Sweet love. No one. Kisha nikubembeleze. I have a something special for you. For you, oh.
The International Boy, DJ Perez.
Kwa minyororo
mapenzi ina meta meta meta. Mwalifundisi kitoto kama kasomea veta veta. Mwiteni na kiroboto, mwje na mataru beta beta. Sisi tuwa choche ya moto, roho kuwa kereketa. Penzi lina nara
nari nari.
Taliona hivi hivi
nari nari.
Kwa mbali lina pepea.
Zaidi ya vile navodhania. Kina vio kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. Woman. Woman, could you be my royal and only woman? Woman, woman, Aisha, 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 Aisha. Kama kachora, kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori. Anavyo virimbua. Abadishe plaka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you my. Na hizo puzi za keka mudori. Anavyo jishawa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam, Nairobi, hadi Mombasa. Sija mwona mpaka sasa. Wakufanana uomshepu sasa, yeah. Maneno manungono na chuki. Eti mara kiuno mechongesha uturuki. Uwajipu kurupuki. Benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura. Kazi ninyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura. Mwenye shindano la warembo atankupetaji. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You such a beautiful woman. Woman,
sababu ya kukupenda tu. Amani nayoipata kwako inanifanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu tuna yatatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulo na yo tu.
It's the smart sense to my love. That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza. Unanishim, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuje kumiza. Unasaili bora my love.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You have all the faith in me.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me.
It's a beautiful thing just to be in love. Indo tima yangu walopanga mula. Kitengo malumu set for my up above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life.
And you have to know that I love you. And I put it to you na kesho. Uwepo wako, ni ushahidi tosha. Sitaji maelezo,
wake wazuri wapo.
It's the smart sense to my love. That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza. Unanishim, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuje kumiza. Unasaili bora my love.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You have all the faith in me.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me.
Kuvumilia si kwamba hapa nayonipa yazidi mpaka na mwagikiwa ananipa vinono mpaka na hisi changanyikiwa hongera wake somo mtoto kafundwa katimilia wali kwa maini majab darasini na nkirudi nyumbani ananiuliza nanze chakula ama mimi hapo ndo ananifurugaga kichwa kinaniumaga ndo maana nimewaitaga nipe ushauri
hadithi hadithi tamkule mwenzenu mimi tamkule mchumba wangu tamkule sise tamkule hadithi hadithi tamkule mwenzenu mimi tamkule mchumba wangu tamkule basi sisemi kanionyesha jua la asubuhi napopenya kwa dirisha na mizungu ambayo sijui amenifundisha shombo la mara amenisafisha kama hoi sijitambui navyojibebisha kanituza mahaba kama kutarajika kibababa michezo ya makidakida tuna wakera waje mbona mtapata shida ni wapesiri labda puto limepata wivu nilonge silonge
longa
mwenzenu mi
longa
my baby wangu
longa
namlavu hadithi hadithi
tambule
mwenzenu mimi
tambule
mchumba wangu
tambule
basi sisemi hadithi hadithi
tambule
mwenzenu mimi
tambule
mchumba wangu
tambule
ati ona mtoto kataka na mimi sijivungi
nampa nampa tena nampa
nampa gane kufaza
nampa tena
sipakize tatone
nampa tena nampa
nampa kitu anapenda
nampa tena nampa
nampa tamtamu
nampa tena nampa
ale akikaragaza
DJ Perez in the mix.
Nitacheza rumba, nitacheza chakacha. Jua penzi lako tusije ukanacho. Maskani shofumba na macho na papasa. Soni kwako mpelekapo nafata. Hani, usije nibaki hiyo. Si unajua mwenzako kwako tabani. Sifanye marudio, yale matukio kama zamani. Nipoze, niliwaze, unilize. Kama zeze, nikupoze, ujiliwaze. Panapokosa, unileze. Bye, bye, bye. Bye, usijio kasama. Bye, bye, bye.
Wambie mindo friend sasa. Kigoma mwisho real mindo stand up. Pages za udakuwa mjini tunatrend aswa. Na saibu kuna kibendu tunaletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu. Wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wezi lala peke yangu. Manjirani wanajua wana mwe wangu.
Nime mindo tamwa pipi ni mate. Ok waiter leta glasi ni kate. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mwishe na habibi yake.
Warizani natania, mashem shem shem umenipania. Na bado kanikandia, niki check chenja kuharibia karia.
Said you kasama, kukosa still beza.